ina dunda leo. Chia my gummy
beat my starvis.
Waiskia ina dunda leo. Waiskia leta mpaka down. Waiskia kije jerurai mzuri kama utaweka jilali. Waiskia ina dunda leo. Waiskia leta mpaka down. Waiskia kije jerurai. Buzum kama unacheki televi. Kidanza mani utasikia why. Chizowe mpaka down mina cheki nai. Teko nini kama rain mimi sijidai. Kimchanje asiki juna maya. Sikicho mbili bado nazibebaga. Sijabonga kwa ni bado na redeem. Teki jam bado ntaziweka down. Chizo hii inaitwa ZD Dance. Ukisikia inagonga ruka tsunami. Ukisikia maiga mini nije china mai. Nika sim mina live nije china mi. Nije china mai. Waiskia, ina dunda leo. Waiskia, leta mpaka down. Waiskia, DJ Terurai. Ni mzuri kama utaweka jilali. Waiskia, ina dunda leo. Waiskia, leta mpaka down. Waiskia, DJ Terurai. Ni mzuri kama unacheki televi. Sisi dance kama niko low. Naza dance kama niko high. Mwasini maridadi kama loko B. Minapenda one call, minapenda ding ding. Sisi gamble. Sibidi kama bado ni muhandol. Itabidi nende basi ni muhandol. Chikwa sibidi, sina speedily. Waiskia kama natuliza bongo. Niko busy leo hadi down tokati. Demsupo anadai niye kopeti. Dili seti inabidi nipike tattoo. Waiskia, ina dunda leo. Waiskia, leta mpaka down. Waiskia, nide terrorize. Mbuzuri kama utaweka jilali. Waiskia, ina dunda leo. Waiskia, mpaka down. Waiskia DJ Terurai. Ibuzum kama unacheki televi. Ukinoki pika sepu mwacha why not. Asuwia kama tike pika rhino. Kamelewa utapenda gari rainage. Waiskia inagunga borudanga. Nimesikia hii darasa nitanga. Facebook udata nimebaki banga. Bash party leo nimebeba kando. Waiskia kama yeme yela dina. Ile bidi ni muombe na kodizo. Ile dini ndiyo day ya mutizo. Uli waiskia nimenuki daisy. Pati zile ni wanavoda ipizo. Waiskia, ina dunda leo. Waiskia, leta mpaka down. Waiskia, DJ Terurai. Ni mzuri kama utaweka jilali.